yande sappo jeddé min tata chapantati studio kala ngo habaruji fulfulde kor jawone modon hande nyalande sappo janeler octobre 2020 noge tati nyalano itanan duggol nyaw sere ko nangoto endu noy watta ko rewbe darno ko mu famanna wala ka en nanan dum wadirtem nonni faande le kibaru en nanan du konan ni hono fa hande sembin inde do fi ko darto ono bawde ko fawarjo himbe gonno gadda ga alle fawarjo du konani renugol dum du ton enan difano won ko kalte hala mudum yewtere men pende studio kala ngoni hande de yaran en e der region mo dosso nokto kalte hala hono faande tenugol ledde der wetengo marguna du konani empama na fakama ji marguna sanke noni ko di janyalle mo suman amadou janganton kibaruji di yono kalde ko kibaruji ni en kali hala nyalande hande de wonno itanande le duniyar do fidru duggol e nyaw sere den fedde gono SOS cancer wono durdobe nyaw sere non do to wonto faande bandimi go yeey gam batte ala faamude ne wonno hono durongo e kulle de gonno jaara madame Bassir Leila Rabo kanyum woni hon faawar jondu kono loktojo ma tawato ende SOS cancer mo leydi Niger o yewtini bandimi Leila nudo fio
ala maji nyaw sere endu go ofu guru endugun no nyoboto puttegon wada do guru endudun deni o memiri endu makko onanam wodere gon dermu na deni o hanti hore endudun i jamgon no wanjoto na diangon denni debbu fu giido hala magi di no handi ya haluko torore der ko yaawi debbo no handi ewa hore mum deni faamaama law latata ko nyaw sere handana debbo fu gada hi lonno mum darana hore mum daro hadde dandorgal banta jungo mum dow hakkune nawki yaade lay endu no bosa no nanan wodere gon to fu no handi de lewru jom wada de horre mo waawi handi hore endu dun deni o idiyan gonna i jam gon wanjake to haani o doggira loktorore no faamoyti law
asiya in an
Jangka in jare jomo difa nokkuto fawar joni hono galle wadde jonde jaha kuni himbe kanyi wadde denago hakkilo fukingo waddi ko sogeji fuko taandir galunde balana gada yilar gam batte alle yitoyde himbe wado be gacceji din endan hadobe himbe danade noni le region on fu dum du kondani goto e horebe fawar joni habbini be enda halni gidi adrahmani kormaji en dum wadira
pour amener la sécurité
gam wartirde denago der gallure difa wadi komin gatti yilaru habbini be fuko tawa der commune difa on jamma ila nyaloma nomin goti boggi policeji har sengoji gallure den fu wodi miden ja der bangeje to buddam bonda ko heewi der mun don nangude nimbe cadale de min goni hawrude e mun rafi gollidol bibbe wuro kadenda no wodi sarobe latibe semin nangi bibbe mun en ngata fu na njo fube denne miden jama e mabbe gollido lobbol nata hakkude amin wodi dubbe kokkamin habaru gongaaji
information attend
ala jabbinga gal ni wonno ko fa hande en hono jo en ladde tokkube toru tawabe to enda hono fa hande du kondan le gaya kayndu wadi batumudu en batumum gado du kondan gam battal be umina ladde be kalde ladde enda walla le Niger jodo jam no be kalirni enda be kalni du kondan ni fadal alu ko sabbi ko be ngadon do
sigila gadaado fina tawa o no fijo ladde no do inde Niger dum woni hen e wadede hano filla ko wonno nane dum min jidana dum wartana bibbe leydi hunde nananti gam majum wadi ko fijo ladde tigga don ga miden ela leydi men hakkilo fukingo tabita ndermun nudde fu tonyi leydi din dum sama dowum leede karude amen de do en fu en gotel no den min jida fitina ko nata hakkunde majje ko yida woni jonde jam hakkunde leede den
wodi sheno yi ka kay fo reina ci
nanni fa hande en kotanto en difa kaldo e himbe mayne sorwa nokuto latini kandu kon nanni hon sarusik doñebe hawjibe hono fi doñto en departement o be ngadi hono fawar joni keptol nambi en nangol kulantareje bonde yare ruuji ko nono wittine ndu kon na taba bonka ka ko watto kiloji kebdi kanyum ko be kebbe mota godon kanyum e himbe ben don nani ko fa hande ni hono capitaine Hassan Hanani latu kamoni mawdo nyebto nan difa halani bandi min tawatto enda biteda mamma Idrissa
min nanganaɓe dow kerol gol yaade difa fara hoore huɗo may nasorowa nder jahangal min ƴuwoy min pottiɓe koɓe paami say ɓe kinni iɓe dogga min tokkiɓe min kewtiɓe say ɓe burti nder lore kam kamɓe ɗiɗo noon ɓe doggi min nangi goto nder maɓɓe kan he lore kam soferejo on min jaadi toon komin ƴeewi nder lore kam min tawi sakuji taba bonka jeetati tagge taba bonka keme nayi e nayi ɗum wattana kiloji keme ɗiɗi minen ñaago Allah hokku
nanni gam batal wattande sembe yaade e laami fina tawa kane e kiitotoɓe dow fi ko darto hono no watte ko yimɓe heɓa ndeno e fawarjo bolwole ɗum surde ɗe nadu konnan wallude nadu ko tawi se wari du konnan no wawi heɓenede mosola ɗum wonno koro hono hawritere mawde waɗa antende agades hawri laamiɓe kañum e hiitotoɓe enda dow aranga ministére hawjinder reedu leydi kañum e ndenago ɓiɓɓe wuuro fawarjondu e dow ballaga pa godda ɗum du konna yo fedde noon waddare mballa ma har filla ko darto laamu e laamorade gonga ɗum du waɗa kanani gam batte Allah himɓe pantino golle mum e nder majjum zabey alaji ibro kañum won secrétaire général kawjiɗo fi ko darto hono fi politique kañum e fawarjondu konnanni kiite le ministère hawjinde reedu leydi men Niger nani ko haalni Anissa Karim wakkati ɓe gaɗi oɗo batu
les chefs traditionnels
laami e fina tawa kamɓe goni ɓurɓe ɓattade himɓe dow fi tefol narral eɓe gadda balla maɓɓe dow ko nafata ɓiɓɓe wuroɓe komin tuugi nder hawrinde de ni woni min jewtida e laamiɓe fina tawa e juujuɓe dow ko ƴewata fi laabi kiite heno himɓe kisinirte fitinaji onon andi leydi men no tawra saɗarmaji kewɗi jukkagol ko waɗana leydi din ko woni no faddu kawrol jawdi nder leydi din ɗum no hokkanmi laawol dabareji lobbi keɓo ko yaadu yeeso heɓete dow fi hawta gollida hakkude cuuɗi kiite e laamiɓe fina tawa
nonni to enɗa zenderdu konani caggal ni hono jukkugo ko fawar joni séria o e imowa waɗi leydi ndi enɗa hunnon ko laati waddi caɗal sanne nder lumoji kewɗi lumoji zenderdu konnan ɗum waddani caɗale kulle kewɗe ceede mumen ɓeydama dow ko wala fo mab faari ɗum waddani ko fawar joni Ali Keita Bandimi o yehi yilowade e ley ɗum majjum gam batte Allah o faama ɗum onowaɗ toon ɗum wonno ko fawar joni konani Mamar Rabiu Yaya laatiɗo kañum enɗa wonno kawjiɗo sarosi lumako to enɗa nani ko haalanima dow fi o
collecte les informations au niveau de
minen kawra habaruji din far bangere lumobe gadobe sari e cionnobe sedda sedda be wuro zender deni darama nanga jetati lewru octobre warde 13 lewru octobre no wodi kulle gon ko cede mum beydi no der mum kamannaje chondi farin macaroni kosam chondi sikkar e tomati he cafe amma minen mitintina himbe der kulle noga e jenay imi linti di himbe nawtorto ko won der lube zender no wodi gauri bayeri nyebbe sima cafe kankay cede mum waylaki no wontir non ni woni nanga jetti yago 13 lewru octobre buytari seddakal wadama dow cede attayi buytama joyi
le prix du sachet de thé fardo qui a baissé de 25 francs
nanni fawarjo ni ele kibaruji din tawadu konna nyalade ni himbe fuddina mata pewol no jippo sedda sedda de gonkay jammana e jare ɗum du konna hunno ko laati ni wakkati o enda himɓe ne hanta e faami dow muɗum ɗum onno waɗa ɗum ɗum wonno ko fahanden kaccallah lawan gabtiya kañum woni docteur kawjiɗo fi golle hono étol kenuɗo e ndiyan ɗo enna ko ete météo o haalani Hawa Ousmane fi on no yarto
baylol wakkati o ni yadatana e dungu gum ko wonno dilla dabbune no naata denni hendu dabbune woni no naata hendu dun no yifira far hoore huɗo kan hollata ko wakkati on no wonno waylo wakkati o no warda e kenduli e sollare amma joni wulo wulo seɗɗa no wodi baako nder jemma e subana pewol seɗɗa no wodi amma nder nyaloma no wodi nange sattunge ko yottoyto eto wulo wulo capanɗe nayyi wulo wulo goɗo yottoyto fa balɗe sappo arani ko lewru décembre
pratiquement jusqu'à la mi-décembre
har ficcalladu konnanni ene andi himɓe hewɓe no jiiya wakkatiji goɗɗon deeɗi mumen ɓeeta reedu ɓeeta ƴaafa heewa hendu ɗume watto ɗum ɗume saaboto ɗum ko ɗum woni hono koro majjum ɗum wonno ko fani biteɗo Sani Alhassan goto e horeɓe no enɗa tawaɓe ton endani hara filla ko darto hono sarusi kaw jiiɗo fi cellal ton endan difa haalani bandimin mani Moussa
No wodi wakkati nde nyamdu sundata nder redu bi Adama ko lati seni wakkati on juuti sedda idun sabano neddo tuukol redu kan woni redu jomun heewa hendu kan woni redu jomun heewa hendu hebata gatute mane wakkati gon nangana wada gate dekondirdo kule ko sabo to dun du no tawa nyebbe nyamtede de e gadirtede awara den ne yamirore nde neddo wadante kan woni yarandiyam duudan seni dun tokkitake wadude den kay hunde non ko jewta raf cellal bandu ko hana nyamande
nutritionnel.
En jottake e yewtere meɗen pindino hannde nde enna en kaali haala yewtere pindinol ngol yartana en nani fawar jondu kono région mo Dosso lewru wetengo Marguna Sanke nokku to himɓe wurngo en dan e le golleji maɓɓe no jiya yaade tefutoyde leɗɗe leɗɗe ɗe dukonda eɓe keɓa ɓe cotta ɗe no walla ɓe dukondan sanne no walla ɓe sanne saabu Allah eɓe keɓa ɓe cotta ɗum eɓe keɓa dukondan nafaka e majju sanne sonnoɓe ɓen e waroɓe no sottitoɓe enɗan fu no keɓa ɗeno jogo dukonda koreji mabɓe. Ɗum waddi ko fande Moukhtaru Hammadou bandimi yano harto enɗa yilde o yiidi e mbiyeteɗo Hamidou Seyni goto e sottoɓe leɗɗe enɗa nani ko haalnimo e leyewtere nde ɗo. Noy wonno keɓirton leɗɗe enɗa yettirotomon ɗo?
To wallahi turon gande ɓuura no gono
to wallahi leɗɗe ɗe jiitonɗe nimɓe ley coppata ɗe warde sonniramin minen du min codeɗe sonnirde nimɓe ñame waroɓe codakmogo
sambu koynera
yimɓe ley kam woni moƴƴen nonni
anda boye de kati kawe boye kankanda
nimbe juwobe der gure ladde kambe choppata de no chonnirami de en koji nimbe wuro Moriben Tunga Jewiya hayni koy ko aratibi Marguna kambe dargol
on
keba nafa golle gon do gadde
wallahi gogo du sosai
wallahi miden keba nafaka mudun sanne gam jon o der wakati rafo nimbe tawa deni be choppi ledde den gauri be garta etude yarande koreji mabbe minen du e majju ni min jogori badeji amin gan sekile kewde gera mabbe no gara wiide min baldiri mi soda sakuru maro ma kama naji hokkadum jomuna soppa ledde ss fato yobidi
mato kayde go
de chadale gondon keba e der golle modon dedo
wallahi sande kunno
to wallahi nde munno miɗen keɓa caɗale nder mum amma gomnanti heɓanimin mosola majjum gande seni ose foreɓe jiyiɓe no nangamɓe noon deyi Allah waddanimin ko yirdam leɗɗe ɗe no gadde ko heƴi min gala fuu miɗen keɓa torraji go nder majjum
kunnoye sigidara
no wodi e kentinol ko sarusi ladeje jaawi wonno wanna on dow fi golle ɗe
wallahi go kandi c'est bon feere
ɓeɓe ɗon gaɗanamin tindinoje ya kam woni widemin min kinno jaawi e laddeji ɗin minen ɓuuri naforade e mum gonga gan sana leɗɗe coppeteɗe rafo warino nimɓe ɓe gaddanimin talki yaade yessoɓe mbi ɓe gaɗanamin carte ko watta tawi fayde goɗɗo tawi neɗɗo no soppa leggal wita neɗɗo goɗɗum yettore Allah gam ɗum ittanimin tampiriji miɗo yetta Allah e laamu ngun
saabu hinosi
eɓe kolla on leɗɗe kanɗe soppede e ɗe kana soppede na
to sey tamarza
gonga ɓuyɗe barkeje ɗoɗe leɗɗe bulanga ganaje leɗɗe noon ɗeɓe kaɗimin soppude gan no nawtore e mum sanne min pamani ɗum du woɗi ɓe mbimin du tomin coppu leɗɗe pamare ɗen gan yaade yesso kanƴe mawnota hunde fuu ko ɓe mbimin dow majjum fuu min
jiiɗuogiiafof
keerol kibaruji e fulfulde komin gaddani ɗo e studio kala ngu e dow radio ji ɗimin gollitita nder reedi leydi Niger kañe fawar jonde konnani dow Facebook internet fo ɗo mbawi nandemin e lamba tati ɗiɗi joyyi ɗum kay to tawi ɗo foso ɗo goodi RTL oɗon mbawi heɓude kibaruji ɗi keɗɗi sigila studio kala ngu fou keddi himɓe wadduɓe ballaga mum nanɗon daɗo mum e faransire e fulfulde e mi hoore am e hawtade konnantaɓe ɗo machinaji wonɓe no wadda ballaga muɗum e mito on assalamu aleykum mbalen to jaam waali en jarandu konnanni hono sigila o yesso Hawa Ousmane kañum won ko watto kibaruji e ɗengal hawsankore
studio kalangu
filinje dow muriyal talaka
namba capanɗe jeenayyi e joyyi toɓɓere e go'o fm
tilaberi do radio tebonse
lamba capanɗe jeenayyi e jeɗɗi toɓɓere e joyyi fm
dolbel dow radio goruwol
lamba capanɗe jeenayyi e joyyi toɓɓere e go'o fm
sayi la voix de la tapoi
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi fm
walam do radio baru
lamba capanɗe jeenayyi e joyyi toɓɓere e go'o fm
tera dow radio liptako
lamba capanɗe jeenayyi e jeetati toɓɓere jeɗɗi FM
ayaru do radio suji
lamba capanɗe jeenayi e jeɗɗi FM
bakilare do radio alher
lamba capanɗe jeenayi e jeetati FM
studio Kalangou.